Lelo budde wake denga ntunula Katonda wange ne muulira ngayogera Tibino bulijjo byenfuka miranga musaba Tyabadde mpulira naye nandeka nnyongeremu Naye sebo bulijjo byensaba Alonzeemu ekintu ekinene Mukama mpadde ekintu ekinene Era kati nsiima bwongerwa Wololololololo mpadde ekinene Mukama mpadde ekintu ekinene Mubye nasaba mpadde ekinene Leka nzina mazina g'obuwanguzi Wololo, wololo Mumpadde chinene Muka mumpadde chindwe chinene Mubye nasabo mumpadde chinene Leka nzina mazina g'obuwanguzi Nasoka nendo uza tumpuba Nganda baby ntu bichaganyi Nga wentu nulire visera banangi Ngane mikwano jinjeya Watanja gali zolo nebafuo vulele Nendu nulanga divizo bugege Nga bantu boku chalo banda bango mulalu Nene buza buzanga ulidua kayana Ine muka muka bachiralu Kuchino chompa doga bisagumu Ompa debiru njino itiliza Katike funye chenja gala kane yanze kwe Mpate chinene Muka mpate chintwe chinene Mubye nasabo mpate chinene Leka nzina mazina gobu wanguzi Wololo, wololo Mpate chinene Muka mpate chintwe chinene Mubye nasabo mpate chinene Leka nzina mazina gobu wanguzi Kale tuyimbe nga wetu nyenya Engoma zichuse bisoko nga wetu vivya Ebyo kunywa balete, ebyo kulya basombe Luna kulwa lero sagala banyize Bananga tandafuna ogenda kufuna Ebirungi byomusaba agenda kukuwa Jira kweno zinamu ogenda kulaba Kuba kuchampa densi mabongerwa Wololololo Mpate chinene Muka mpate chintwe chinene Mubye nasabo mpate chinene Leka nzina mazina gobu wanguzi Wololo, wololo Mpate chinene Muka mpate chintwe chinene Mubye nasabo mpate chinene Leka nzina mazina gobu wanguzi